oluyimba luyimba kimanyi nange sirwango nnyo nabadde ndoboddeko omwoyo wa mukama naagaana njaddoogerera mu ngero abikkulirwa abikkulirwe bwe wabaawo atategedde luveeko okweterwa abadde lulwo muzuukuke muzuukuke bataata b'eggwanga muzuukuke omusiri guno ogwetaaga okukola ngamba mukwate kumbi mukole ettooke lino lyetaaga enkondo bweba mmotoka ebiziiza biweddeko ate tudduka sipiidi yayiriyiri tidde ennyumba enaatugira namba muzuukuka bange mwanguwe mwanguwe kaleediyo twalina kamu fenna ne tweyiwooko leero tulina ziwerako fenna twevumira oko notalanga bya munne bwabiranga assaako ebirala ate nakkaatiriza temugenda ne walala muzuukuke muzuukuke bataata b'eggwanga muli ku ki ettooke lino lyetaaga enkondo n'emmotoka ebiziiza biweddeko ate tudduka sipiidi yayiriiri tulina gye twagenda okusaba musumba yabuulirira ddala bye yayogera by'amazima fenna ne tukomwako bwe yamala n'abuuza baliweeyo abakomeddwako ne tuwanika emikono waggulu yayogera n'emmeeme bwe yamala n'atutegeeza ky'okufuna ku kyabuulidde buli omu mitwalo eneena nze ne Filipo tetwazirina omukisa ogwo ne tugusubwa muzuukuke muzuukuke ettooke lino lyetaaga enkondo omusiri guno gwetaaga okukoola bweba mmotoka ebiziiza biweddeko waliwo omusumba gwe nnawulidde ng'awa obujulizi mu banne tekatonda muwadde omukisa alina ennyumba emunyonyo ekaza ettaka alina nnya wano mu kibuga mu Kampala kyokka b'olaba ekkanisa ye esabiraawo mu muyembe kwegamba atata nakuswala okupaakingaawo emmotoka ye baayogerera n'ebintu mulimu abatalina na kyaggulu bagwa ettaka eryo nditunda n'enzimbira mukama ennyumba ye muzuukuka bange mwanguwe ettooke lino lyetaaga enkondo munzijukize ennyumba enkadde gye twalimu ne tuddukamu amagandula baagalina nga n'ebirwadde biremeddewo Sawuli ebyambalo yabirina nga ne Goliyasa alemeddewo ebizimbe baabirina ne tuddukira eno mu biwempe mizindaalo baagirina ne tujja ne tukubanga engalo ebitiibwa sibiganye owa bishopu sibuganye naye ne ssenyiga n'alemerawo jabyogerera mu ngero abikkulirwa abikkulirwe bwe wabaawo atategedde biveeko ggwe tebyabadde bibyo muzuukuke muzuukuke mukwate enkumbi abange tukole ettooke lino lyetaaga enkondo omusiri guno gwetaaga okukoola bataata b'eggwanga muli ku ki bweba mmotoka ebiziiza biweddeko ate tudduka sipiidi yayiriyiri katemba mu kkanisa asukka basumba abafuuse bakazanyirizi babodegaadi olina bana gatali mubbi bakuumira ki waliwo nnaaba balina naye ng'olaba bansonga ne bano nabatandika gamba tukufudde mugendo ejine mizimu je tugoba bwetujiwa nobuzindalo enobokubuuza nti ovawa otuguna yogera mazima yongera nobuze linda keguli gamba nti uwoye muzukuke muzukuke mukwate kumbi abange tukole Tabegwanga mutandike Etoke lino lyetaaga enkondo Nambi omwala guno gwetaaga okugogola Wakyali Yesubi mutandike Bataata beggwanga muyanguwe Kaddiwa
www.mp3ugandanmusic.com